Nimukanguke nimero ya gatatu ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Ese Bibiliya ishobora gutuma ubaho neza? Igitabo cya kera ariko kidufitiye akamaro. Abantu benshi bubaha Bibiliya kubera ko ari igitabo kivuga iby'Imana. Icyakora Bibiliya ntivuga ibintu by'Imana gusa, ahubwo irimo n'inama z'ingirakamaro zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka turebe ingero z'abantu bavuze ko gusoma Bibiliya no gushyira mu bikorwa inama itanga byabagiriye akamaro. Fiona yaravuze ati,
ubu numva ameze neza, nsigaye mfite ibitekerezo byiza, ndatuje kandi ndishimye.
Uwitwa Gnitko yaravuze ati,
kwiga Bibiliya byatumye nishimira ubuzima.
Andrew nawe yaravuze ati,
narushijeho kugira ubuzima bwiza, ubu nkora igihe gito kugira ngo mbone umwanya uhagije wo kwita ku muryango wanjye.
Hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu nk'ibyo. Abantu bo hirya no hino ku isi babonye ko Bibiliya irimo inama z'ingirakamaro zabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka turebe uko Bibiliya yagufasha kugira ubuzima bwiza, gutuza, kugira umuryango mwiza n'inshuti, gukoresha neza amafaranga no gukorera Imana. Ingingo zikurikira ziragufasha kubona ko Bibiliya ari igitabo cyaturutse ku Mana, kirimo inama z'ingirakamaro zagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igice kirarangiye.